smoking baby, not you, my barbecue. My life is little, like all that is bad.
I'm bored, my gula goes. Of course, we should be toast. Bimbo, see force. Achi ambo, na gula koz. Of course, we should be toast. Bimbo, see force. Ready with the top without promotion. No rotation. I had to play without no formation. This is reality, we live in life. Mashaya kweli baba, atuigizi.
Imeni kuza mita, imeni funza mita. Legend, champion, kije vibaya ndako. Uso mbuzi mongo, weko hela mezani. Spime hii mizani, hatu fonani.
So, don't fuck around, don't mess around. Gang, 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 gang. Boom, 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 boom. Pop, 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 pop. Shout out to my niggas at prison. My nigga Tony Breezy. Achi ambo, na gula koz. Of course, we so be toes. Bimbo, si foes. Achi ambo, na gula koz. Of course, we so be toes. Bimbo, si foes.
Oh my skills nyingi za kumwaga, yeah. Haya maisha tuigizi,
right.
Huu moto kuzimika uwezo wenzako wanakosa usingizi. Script zote na chapa bongo movie. Real life si gizi.
Real life
si gizi. Nikoma both ka cheesy,
yeah.
Pendo spendo utake usitake. Kitundo kitundo na penya,
yeah.
Mashuti ya mbada nafika Nairobi. Tasema natoka na Mkenya. Squeezy mpira ni ya kubonyeza. Tumesha sawu kote Kenya. Odds zimedodokea kwa mnyama. Domano shindi ni mpema. When the beat I'm going crazy, gee 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 gee. Ukisikia maji inaita war out, you and the London BBC. Who's better than me? Fuck PTSD. Who's better than me? Kwa KGT. Hard as fuck kama KBC. They underrated in the high side D. This shit is legend. Aliloni kongo mamoja na chila. Hii ni kuvimba kibuli wezi fananisha na chilas. Sijai kujua marapa wengine to mana I'm curious. Nabeba taifa akili ni nyingi utasema ni curious.
Achi ambo, na gula koz. Of course, we so be toes. Bimbo, si foes. Achi ambo, na gula koz. Of course, we so be toes. Bimbo, si foes.